I can't hurry. I can't hurry. Mwendo wangu wa thamani toka zamani, wengine simoni, wasiwasi wa nini? Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia. Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia.
Kila siku navyondoka na wasiwasi, nagopa mpenzi kwamba wa